King Kaka, title zao si official, nikawa ko come we stay. Wanangoja ni pass the torch, Buddha miss chezi relay. Nani mingine uleta groove kasi mina Kev Mule. Nilichukua few breaks, nishukuru wa dhamini. Still na keep it fly, kaka pet ya Aladini. Na wasani wanashanga kwani kaka wala nini. Break or two carrots, rosary 24 carrots. Na watoi wangu ni mapunk so, niko na two parrots. Vile na wak bana, nafaa kuwakilishwa na kotu. Kaka na drop bars na siongelei choku. Mr. Munene, wallet kilo car 40. Bado mushene, kawa mama wa ploti. Verse na ipa justice, ata tulirekord kwa koti. Wanajishondea wakidhani nilikam kushuta. Buddha, mushika lightning kwa chupa. Nina power car ghost na narana empire car Lucius. Tanguisa ishio na niogopa car Lucas. Inabidi wasani otoke closet car Rufus. 35 hours 10 days a week kiaje. Lege tukisumu na ata sijui nilifika aje. Osesa na niamusha zile zana simu siache. Overprotective ni car rap ni mtasis. Na nitaileta mali wako ni kama room service. Bado nina misemo kama guard ya lori. Na tutawaifanana kama party party za lodging. Let the dish imezani tusha na wakapilato. Ile entourage ni nayo utadhani ni Yesu na disciples. Ata Yuda yuko hapa and is ready to kiss you. Nikika back left kwa jagwa na jona kwa kiotu. Top 3 na miss your 3 yao tu. Fungi wa keje leo, mabesto angapi wataku host. Wapige picha na wewe ndo ukidai wataku post. Ni Mr. Dudu Baya, mbaya tangu Gugu Gaga. Sio lazima tuonane kapadre na kafir. Utaita soja mi utembea na swabiri. Na nikianza walisema kaka na ujinga. Sai ni Mr. CEO wanasema ni kona ujiga. Christoph Letavas, kaka tadandia. Niko na cash cow na inanitoleanga maziwa. Sazi lewa na agyu, nani afai kuwa king. Niko na delegates, real talks na to buy things. Top floor Burj Khalifa, Dubai tanks. Sai wanashanga, kwani rabbit anatema sumu. Buddha, awezi walk a mile manjumu. Na delivery, kama room za pumu. Na pay homage, jua bado na Sami College. Flow water tea, yao bado porridge. Na when I win, inawanyonga cut tie. Still, I'm happy kama vase can tie. Daily transactions, bank wana ni rank. Ata juzi wameniweka employee of the month. Kwa ma conference ni ma quote na ma stage ni mesag. Seme tu kweli, wase wase. Na pia let's call, a spade. Shape ya madem na dishi, bado ni 8 figures. Mafala wako wapi, wakule ma middle fingers. Legendary, vako ya madiba waki throw shade. Wanga na ziva, leteni beef basi na shindanga na njiva. Buzz is hard, domo constipated. Mindi wa agenda, I hope the point is taken. Siko kwa hizo music channel, find me kwa business news. Nyibado mnagi, unani ako na million views. Inzi mekubali, kudai kwa kidonda. Sibai yo story ata nkiwa ajedonga. Ni mwa pair time, wajiridim kaa bonga. Ni album 2 inakos catastrophe. King Kaka niko juu kama apostrophe. Kuna time niluomba doya food. Wakanitoka, yos ndio ghost. Sain mepata doya break hoa, nataka tugao. Yos ndio toast. Staki ma die hard fan wangu wa die wa lie. Natoanga jokers kwa decks. Chezangi hivyo kadi, siku zangi yo bang. Sigu zangi yo booze. Demi yako alikuwa na kazu. I guess you alikuwa mluze. Come find me, I'm in your area. And I keep it conscience. Come a brother Darius.